exclusive to Zay the Hype Man.
Wave Lab Music.
Kama ni pasa my love, yeah, the out of this mood. Yeah, mene ni kalibe una pool. Kama ni pasa good time, ready or no. Give it kama ni faka muzon. Kama ni pasa my love, yeah, the out of this mood. Yeah, mene ni kalibe una pool. Kama ni pasa good time, ready or no. Give it kama ni faka muzon. Kagelo kanga, skali munga bagelo baja. Kali rio sa tivozi panga. Elo ni libe kive skama java. Elo bakambe kive skama wala. Pajas neza nazo kive kenzo pasa. Mandeni nazo kive nmaka pasa. Mtima wa kive futi mtima wanga. Tili want napanga banja. Oli yonse yani yese. Nikamba sima setting. Tapo 1 million. Nikamba sima betting. Gativani yamba kive kama zanda one time. Leta chikwela kive kama funda one time. Katupaka kamba na enesi ni mbelanzi. Baveni na beza kamuzanga. Tika kielo kanga. Elo bakambe Kevin Kanga. Elo bakambe kama nipanga. Kama nipasa my love, yari out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama nipasa good time, ready or not. Keve kama nifaka muzon. Olo kankale na mayezi angono. Ndelu zeve kali nazo. No wanda ni mankala mind blown. She's the deal, pali keve pali bena plan B. I'm glad ni kanga, kulibena pama sightseeing. Kazi waveni konda, sika ganiza na kavili. Kazi waveni zonda, kama ganiza na kavili. Nicharo wagenes wavili, nivela monga na wina mili. Sinenga kasi ya chifuka kama nipasa eja feeling. Banzanga bevi ya tika nani funtisa. Why Mr. Kelly every day alinalisa. Sinema vimvela inolo na nkani ya pita. Sinema vimvela ulo na bola na misa. Banzanga bevi ya tika nani funtisa. Why Mr. Kelly every day alinalisa. Nika mzanga elo sikama nipisa. Nika mzanga keve na nkani ya pita. Kama nipasa my love ya di out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama nipasa good time, ready or not. Keve kama nifaka muzon. Kama nipasa my love ya di out of this world. Ya mene ni kalibe una po. Kama nipasa good time, ready or not. Keve kama nifaka muzon. Elo mamene kana pangiwa, mulungu anatandiza. Singa kambe vambili, mother nature zanitandiza. Mamene kama yendela, mamene kama kambila. Pali keve na ma dollars ya seal. Elo skafuna ma fake fellas, beba konda ma one time. Kakonda ma good fellas, beba ziba ma real love. Kale sweet, monga serio, ka voice monga serio. Ka behavior kakaena, ni one in a million. Mlungwa na pasa, elo si mafani. Wamena shusha, uyo nindani. Chifukwa kulipe muntu, anga bwere pakati. Ya ine na gelo, you can't see my good time. Kama nipasa my love, yari out of this world. Ya mene ni kalibe unapo. Kama nipasa good time, ready or not. Keve kama nifaka muzon. Kama nipasa my love, yari out of this world. Ya mene ni kalibe unapo. Kama nipasa good time, ready or not. Keve kama nifaka muzon.